touch on the beat.
Sadko wakishua, yeah. Usije nikatili nikapatwa na mawazo mpenzi. Usije moyo wangu kwa uzima mama. Uzima wako jua mwenzako unanifariji sana. Mimi mboni, mboni. Sometimes una mawazo najiona miwa. Mfariji ni wewe, unanifanya kila siku mimi napata hali. Love you, hey, love you. Hisia zitakufa juu yako. Kama ukijaribu kunicheat, cheat. Nitakufa juu yako. Everybody know me. Wanajua na kupenda no man mwingine sioni. Like that, show me. Natamani unipende zaidi jana, ukini miss just call me. Ila wewe, unanifanya ni enjoy mapenzi mama. Ila wewe, bila yeye, kwenye sayali ya mapenzi na kosa furaha. Bila yeye, mapenjaribu kunicheat. Cheat. Nitakufa juu yako.
Usijaribu kunicheat.